enye inkinga enkulu esibhekana emthandazweni lena ikuphi okumele ucele uNkulunkulu noma yini kumbe kukhona ongeke wakufaka kuwo kanti ngempela uma uthandaza ikuphi ungakucela uNkulunkulu angikube ngalela ngikwamukele engosini efresh ngengusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Izinto eziningi uJesu azisho zathusa abaningi futhi abanye bazizwa zibakhubekisa ekugcineni yilokho kwaholela ekubetheleni kwakhe. Futhi okunye kwalokho okwabe kwehluke ngokudlulele kahlehle kubaholi bezenkolo besikhathi akusho kulapha ngokaJohane 15 verse 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyacela nikuthandayo nikwenzele. Lokho ke kwavela uzamzile. Cela noma yini oyifisayo futhi yokwenzela khona njalo noma yini wangasenza kanjani ngempela sethembi sesinjalo kodwa kusobala ngoba kumele uqale ufunde uhlobo lomuntu onelungelo okwalifayayo lokuba athandaze ngale ndlela yilo muntu athe ngayo uJesu uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi leli gama elithi nihlala ligama eliqinile ngokujulile lichaza ukuqhubeka ube khona uhlale ungasuki uphikelele ume uqinile ungalokothi uhamba ngakho uma sifunda lesithembiso esidephile esifika namandla konaleli lungelo elizinhlambele sikuKristu nezwe lakhe likithi kulapho kanye esikwazi ukubona kucaca ukuthi kunini lakhona uhlobo lwesithembiso olunjena lungenziwa. Ngoba uma uJesu eba inkosi yempilo yakho futhi lokho kanye ngqo ukufeza kwala maxhama okuxhumana kwizinhla zombili ukuhlala ongenakunqanyulwa. Kulapho kanye lakhona ukulangazela kwenhliziyo yakho kuyaguqulwa ngokuphelele. Usuke usukwazi ukuhlonisa kahle ukuthi yikuphi okumele ucele ngeyindebe zakho nangenhliziyo yakho bese uyakwazi ukuthola igcwale ukuthi uKristu uyinkosi yami ngoba intando yakho sewuyigobisele kuye uhlele kuye ngakube ngeqiniso lempela izwi lakhe lihlele kuwe uma kunjalo cha noma yikuphi okufisayo kuyoba sekwenziwa kuwe ngokwentando yakhe yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi inkulumo ungakwazi ukuthi uyithole ngeWhatsApp uma uyicela nayi number yethu 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.